naitwa
Sembo.
Like I do this baby. Yeah.
Crash.
Punguza pressure mana time wezi kurewind. Squeeze watu wazi mwili wanauza brand. Kini itaji wendo tanifine. Mina waza mani ukinikela suwezi kukumani. Nyumbani wazazo na waza mibado mtoto. Huku kichwani mina waza nipate watoto. Mama nataka pay, demo nataka pay. Nitafanyeje mimi mwenyewe na saka pay. Kile nachowaza kitokea kitokei. Ndoto zimekufa kwa kuwaza kina momo fei. Na kama una mchongo don't call. Kama una pesa kwa pisi don't fall. Tekisa tekisa don't worry. Pesa inaongea kwa heshima, don't say so. Nishakula papa, utamutamu paka umekata. Unachokitaka, utakipata, ukileta utata. Leta mikanka, nishapiga sakata kanka. Mwendo ni panta, kamata hizo sakata kanka. Maisha ndo yanatisha, shida zinabisha. Cheza na vingine, sio kucheza na maisha. Ukimaliza nanzisha, njia ngumu kupita. Ndoto tulizo kwa nazo zimesha katisha. Njia ngumu wanazigeuza kuwa nafua. Kitaka kunishika mikono na wapa miguu. Mini misha fanya vyote likuwa brother du. Nilichoambulia ni gono tu kwa masista du. Kichwa na benva nitetema. Nipe nkupetena mdomo mekauka siwezi kusema. Nipo na chechema meno mekaza siwezi kunena. Mindo chanda chema pumzi mekata siwezi kuhema. Wait, one more time. Wacha nisake mapene na mdomo wacha niseme. Kama utani maisha yanapigisha shoti za umeme. Staki meme za kunikubali na kisha uninene. Giza nene, ngoma nene, pum pum, pum pum. Chupa mezani, gong gong, gong gong. Mambo dharani, bom bom, bom bom. Leta mjani, dom dom, dom dom. Kama utani, Sembo.
It ain't Alpha 2 Silver Baby. Oh, look, I listen. Ya need my time. Pengine nahitaji kuhesabu pesa. Uh oh. Look at my chains on me. It's chainy to me. Come, I wanna drive bands on me. And niggas, please, it's like a cool fool. Well, what's the idea? Elo, see, take me. They'll do it to you. Please. Bado tunaingiza cash. Bado kuma cheese when I use a stash. Yeah boy, it's all about the money. Man a person then don't get. Yeah, what's up honey?
Stop honey.
Kwani kitu gani? Ukitoa pesa na pewa punani. Don't get vitu vina make sense. Mwanamke na mwanaume hawa wezi kwa mabesti. Lazima kuna kitu ataka testi. Chukua iyo kodi weke kwa chesti. Na game ya squeeze imebadilika. So tu talent na uchizi unaitajika. So si shangai kone mede na katika. Saini mbaya mpaku meme umekatika.
Shit,
hey.
Man.
Shit,
what's going on here?
Look, hey, kila bitu mina ibaka baka. Kwenye usina waka waka. They call me Mr. Blaka Blaka. I'm Zed Jundi. My demo wana unata nata. Ndo mimi na utaka taka. Na siku wakionja wa sambanda Zed Jundi. We outta here, baby. Rascal Sembo. Na country wheezy ndana mjengo. I'm going home right now. We done did it, baby.